ndiboncedwa mnye umntu noba sendlungelwa ndihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani ntsu mama wancelela ndiboncedwa mnye umntu noba sendlungelwa ndihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani ntsu kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye sekunzim ewe sekuyakhanya bekunzim kucwela ubumnyama bezithi andizuphelela nda bese becimile ilight too crazy why light ilight ndatshona kumbula amazwi kamama zinethilimvula lentshisililanga iwelilimifulu ewe yomisa ndikhulile ndiyindoda ndinomntana ndingutati intaka yakha ngoboya benye mnandavuma wathi umama ndisakhulu loo nto ndiye ndayibona kum bendingasayibona ifuture hlalendigug cela unkulunkulu athumela abantu akwethu bumnyameni bandikhu inta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye
flesh idala ndishumayela ndisithi intaka yakha ngoboya benye intaka inxeba lenye indoda lihlekwa izandla ziyageza nawayesitshutata ubana nje kubuhlungu kususunoxhaka kufuneka ubuthulu kuzuphume ebunzimeni umntu uyafunda ukuhamba kubona ayonto elulu kuvulelwa ikroba ndinalo unalithuba lokuthandaza unako ndinako ukohlulela intsimba ndinalo unalithuba lokuthandaza unako ndinako ukohlulela intsimba
mama wancelela ndiboncedwa mnye umntu noba sendlungelwa ndihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani ntsu mama wancelela ndiboncedwa mnye umntu noba sendlungelwa ndihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani ntsu inta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta